Good evening, everyone.
Habari za jioni kila mtu mmoja wenu.
How are you?
Vipi ninyi?
Are you okay?
Je, mko salama?
Is everything okay?
Je, kila jambo liko shwari?
How's the raining?
Mvua je?
It's okay?
Ni sawa.
Mambo sawa sawa?
Everything is all right.
Okay, thank you.
Asanteni sana.
Okay, please open Luke chapter 15.
Tafadhali kafungueni Luka mlango wa 15.
Please open Luke chapter 15.
Na wasihi mkafungueni Luka mlango wa 15.
We read from verse 11.
Tunasoma kuanzia mstari wa 11.
Okay, Luke chapter 15.
Luka mlango wa 15.
We'll read from verse 11.
Tusome kuanzia mstari wa 11.
Okay, are you ready?
Je, mko tayari?
Okay, good.
Vyema.
11.
11.
And he said, a certain man had two sons.
Kasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili.
And the younger of them said to his father, "Father, give me the portion of goods that falleth to me." And he divided unto him his living.
Yule mdogo akamwambia babaye, baba nipe sehemu ya mali nayo niangukia, akawagawia vitu vyake.
And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted substance with righteous living.
Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati.
And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want.
Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuingia nchi ile, naye yeye akaanza kuhitaji.
And he went and joined himself to a citizen of the country, and he sent him into his field to feed swine.
Akaenda kashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye akampeleka shambani kwake kulisha nguruwe.
And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him.
Kawa kitamani kujishipisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu.
And when he came to himself, he said, "How many hired servants of my father's have bread enough and to spare? And I perish with hunger."
Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, nami hapa ninakufa kwa njaa.
I will arise and go to my father and will say unto him, "Father, I have sinned against heaven and before thee."
Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba nimekosa juu ya mbingu na mbele yako.
And I'm no more worthy to be called thy son, make me as one of thy hired servants.
Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako.
And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him.
Akaondoka akaenda kwa babaye, alipokuwa ngali mbali baba yake alimuona akamonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana.
And the son said unto him, "Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son."
Yule mwana akamwambia, baba nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena.
But the father said to his servant, "Bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoe on his feet."
Lakini baba aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lilo bora mkamvike, mtieni na pete kidoreni na viatu miguuni.
And bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry.
Na mleteni ndama yule aliyenona mkamchinje, nasi tule na kufurahi.
For this my son was dead and is alive again, and he was lost and is found. And they began to be merry.
Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana, wakaanza kushangilia.
I will continue preach this evening from the morning.
Jioni ya leo nazidi kuendelea kutokana na mara ambapo tulifika asubuhi ya leo.
In the morning we talked about Luke chapter 15 is the parable of Jesus Christ.
Asubuhi tukasema kwamba hii ni methali ya Yesu Kristo.
This story was not the real story, but Jesus made this story to tell us some of his heart.
Hii haikuwa hadithi ya ukweli, bali ni hadithi Yesu alitunga kwa kutujulisha moyo wake.
And Jesus wanted to express our image through the prodigal son.
Na Yesu anataka kuonyesha sura yetu kupitia huyu mwana mpotevu.
So when you read this story closely,
unaposoma hii hadithi kwa makini,
it actually talks about our life.
Inaongea kuhusu maisha yetu.
And this morning we talked about that the We talked about the prodigal son's heart.
What
made him to left his father's heart, father's
house?
Because he had a heart that he can do something.
Oh,
if I do this, I can do this. If I can do that, I can do that. Like the older people in this world, people have not clear, very vague hope inside of their heart.
Oh,
if I can keep the law, I can keep the law. If I can keep everything that God commanded us, then I can do it. But this morning I talked about it's impossible to do the law or the God's command or keep the God's commandment. And as well as you have a heart that you can do something, and you will start depart from God's heart.
The
Bible is so amazing how that heart was portrayed so well. So this morning we talked about verse 11 and 12. And then today we'll talk about from verse 13, 14, 15, and so on. Long, I'll tell you a story. A long time ago, it happened in Amazon. You know, Amazon is the biggest jungle in the world. And then there's one tribe. And then one day, the hunter, he's the best hunter in the tribe. He went out with his bow and arrow to hunt some animal. He charged the bow with arrow in the bow, and he was walking very slowly, and he felt something in his back. So all of a sudden he turned around, and there's a big leopard staring at him.
Akapata kwamba kuna basi kuna chui mmoja anamtazama.
He was very scared.
Aliogopa mno.
But at the same time,
lakini mara moja pia,
he calmed himself.
Akajituliza.
And he aimed the arrow.
Akavizia mshale
at the leopard's heart.
Akitaka kumuua, akavizia moyo wa huyu.
He was waiting for the moment. And the leopard was walked slowly one by one. And he was waiting for the leopard to come his range. And the leopard stared at him. And then started to walk slowly. And all of a sudden he jumped. So he shot the arrow and he went through the leopard's heart. Leopard died. He was very happy. Oh, I killed the leopard. We can eat the meat. And I'm going to use the skin for my clothes. Today is my lucky day.
Oh,
he was very close. I almost died. So he took the leopard's body. And he was about to walk away. But he saw something moving in the bush. So he took another arrow and charged. But he was a little leopard. He was the baby. Looks like cat, and he was very cute. Oh, this leopard looks very cute. Instead of killing it, maybe I can give it to the children in my village.
kijiji changu.
So they can play with it.
Wanaweza kucheza naye.
So he also took the leopard, baby leopard.
Akachukua huyu pia huyu mtoto wa chui.
And that leopard.
Akabeba pia.
He came back to village.
Akarudi nyumbani.
And after he came to the village.
Baada kufika nyumbani.
He called everybody. Hey, come here today. I killed the leopard.
Kila mtu kujani leo nimeua chui.
Wow, you're a greatest hunter in the village.
Hey, mwindaji hodari kijijini
wetu. How can you kill the leopard?
Leo umeua chui.
You know, I shot it with the one arrow and I killed it.
Nilimvizia mshale moja mara moja nikamua.
So people praising.
Watu wakamsifu na alikuwa na furaha.
And then he called the little children in his village.
Akawaita watoto wote wadogo kutoka kijiji chake.
Hey, today I brought some gift for you.
Leo nimewaletea zawadi nyinyi.
What is it?
Hey, nini zawadi hiyo?
You wanna see it?
Mnataka muone?
This is baby leopard.
Ni mtoto wa chui.
The kid was so happy.
Watoto walifurahia.
Wow, it's so cute.
Hey, anapendeza.
It looks like cat.
Anaonekana kama paka.
Oh yeah, so you have to feed him.
Na mumpatie chakula.
You have to take care of it, okay?
Na mumtunze vizuri, mwaelewa?
Oh yeah, I want to take it. I want to sleep with it.
Nataka nimtunze, nataka nilale na yeye.
You know?
Mnajua?
The hunter said.
Yeah, mwindaji akasema.
It's still a leopard.
Bado huyu ni chui.
So don't feed him with meat.
Msimpatie nyama.
Feed him porridge and milk.
Mpatie uji, mpatie maziwa.
Oh, kids, okay.
Watoto mnaelewa ni sawa.
So from then on, they live with that baby leopard.
Kuanzia wakati wakaanza kuishi na huyo mtoto wa chui.
After 1 month, after 2 months, after 6 months.
Baada ya mwezi mmoja, baada ya miezi miwili, mitatu, miezi sita.
It grew bigger and bigger.
Alikuwa anakuwa mkubwa zaidi na zaidi.
But kids didn't forget what they have to feed.
Watoto wakusahau ni kitu gani wanastahili kumlisha huyu.
They keep feeding him the porridge.
Walizidi kumpatia uji.
They keep feeding with milk.
Alizidi kumpatia maziwa.
You know, baby leopard, even though it's big,
huyu mtoto wa chui ingawaje ni mkubwa,
it was not dangerous at all.
Hakuwa wa hatari hata kidogo.
They play together.
Walicheza na yeye.
Sometimes they ride on it.
Kuna wakati walikuwa anampanda.
The kids, so it was best friend, kid's best friend.
Alikuwa ni rafiki mbora wa watoto.
And sometimes when they have to walk through the deep jungle, they don't have to worry about it.
Wakati wanapitia msitu mkubwa hawastahili kuwa na wasiwasi.
Because they're walking with the leopard.
Wanatembea pamoja na chui.
But
lakini
one day
siku moja
they went outside to play.
Walienda nje kucheza.
And they were playing and one of the kids
walikuwa anacheza na mmoja wa watoto
fell from the big hill.
Akaanguka kutoka na mlima mkubwa.
So he was rolling down and fell on the ground.
Alikuwa anabiringika chini na kaanguka chini baadaye.
So his friend, because it was too steep, they cannot follow the hill, so they went around.
Na hilo ilikuwa ni pango watoto wengine kuweza kumfuata hivyo walizunguka.
But leopard, he jumped and he ran directly to the hill.
Lakini,
and reached that little kid who got hurt.
Chuye aliruka mara moja akamfikia yule mtoto ambaye alikuwa amejeruhiwa.
And his knee was hurt and he was bleeding.
Na goti lake lilikuwa limeumia na anavuja damu.
So baby, the leopard, even though it's big,
huyo chui ingawaje alikuwa mkubwa,
he saw the bleed.
Aliona damu inavuja.
So he started to lick it with his tongue.
Kaanza kuilamba na ulimi wake.
It was the first time that leopard experiencing the blood.
Ni mara kwanza huyu chui amejua damu.
And then while leopard was licking the blood,
wakati huyu chui alikuwa ana lamba damu,
the leopard's eyes start to change.
Macho ya chui yakaanza kubadilika.
The baby was crying, "Oh, my eyes, I hurt."
Analia, nimeumia, nimeumia.
And leopard was keep licking it.
Na huyu chui alikuwa anazidi
kulamba. And his eyes was changed.
Macho yake yakabadilika.
And then all of a sudden,
baby,
the leopard bite him.
Huyu chui akamuma.
With his big claw, he pulled the chest.
Na kucha zake akararua kifua chake.
And killed the little children.
Akamua huyu mtoto mdogo.
And all other children who are following later.
Na watoto wote walikuwa wanafuata baadaye.
He killed all of them.
Chui wote aliwaua pamoja.
And then the leopard went to the village to kill more people.
Huyu chui akarudi kwenda kijijini kuua watu wengine zaidi.
And the people screaming, running away. Total chaos. And then finally, the hunter killed him. You know what this story is telling us? Leopard is leopard.
Chui ni chui.
Right?
Sivyo.
Even though you feed him with milk and porridge,
unamlisha maziwa na uji,
in his DNA,
ya katika DNA yake,
in his body,
katika
it's
mwili
a leopard.
Wake, yeye ni chui.
Even though you train him,
unamfunza,
even though you train with like really care and really close to it,
unamjari kwa karibu na yeye.
But leopard is leopard.
Lakini chui ni chui.
No matter how much you try to change it,
haijalishi unajaribu kumbadilisha kiasi gani,
it cannot be changed.
Hawezi akabadilika.
What about human being?
Wanadamu je?
It's the same thing.
Ni sawa na hivyo.
Human being, when we born, wanadamu, we born as a sinner.
Wanadamu wanapozaliwa wanazaliwa kama wenye dhambi.
Don't misunderstand me.
Usikose kunielewa.
I'm not trying to accuse you.
Si mimi seti na kushitaki.
I'm not trying to condemn you.
Sio tunajaribu ni kuhukumu.
But I'm just trying to say
lakini najaribu
kukuambia evil nature.
Ya kwamba sisi tuna asili mbovu.
If you plant grape,
ukipanda basi mzabibu,
you will harvest grape.
Utapata mizabibu.
If you plant apple,
ukipanda tunda la apple,
you will harvest apple.
Utapata matunda ya apple.
If you plant sin,
ukipanda dhambi,
what do you harvest?
Unavuna nini?
It's a sin.
Unavuna tu dhambi.
Do you understand?
Je, mnaelewa?
Yes. Oh, I try to go to church.
Najaribu niende kanisani.
Oh, I try to not to commit sin.
Najaribu nisitende dhambi.
Yeah, like feeding the baby leopard with the porridge and milk.
Kama kumlisha huyu chui mdogo maziwa na uji.
We try to not to commit sin.
Sisi pia tunajaribu tusitende dhambi.
But like inside it's a leopard.
Kama vile ndani ni chui.
Likewise, all the human in this world, their heart is filled with sin. You know, the reason I'm telling you this is very important for tonight. What happened? The prodigal son. You know, he got the money from his father. And then what did he do? Let's take a look at verse 13. If you read verse 13, it says, and not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into far country, and there wasted his substance with riotous living.
Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati.
So he got the money, right?
Alipata hela, sivyo?
He got the father's substance.
Alipata sehemu ya mali ya baba.
And then what did he do?
Alifanya namna gani?
Because he had a heart that he can do it.
Alikuwa na moyo kwamba anaweza kufanya vyema.
He left his father.
Aliacha babake.
And then what happened?
Na mambo gani tena?
He started to live righteous living.
Alianza kuishi maisha ya uasherati.
He started to live sinful life.
Alianza kuishi maisha ya dhambi.
You know, today,
leo,
I want to tell you one important thing.
Nataka niwaambie jambo moja la maana kabisa.
Many people think that,
watu wengi wanafikiria namna hivi.
Oh, I commit a lot of sin.
Nimetenda dhambi kwa wingi.
That's why I left God. I became far from God.
Sababu nimemwacha Mungu nikaenda mbali na Mungu.
Because I commit sin.
Kwa sababu natenda dhambi.
That's why I have distance from God.
Ndio sababu nimejitenga na Mungu.
But that is not true.
Lakini huo si ukweli.
You know why sin comes?
Unajua dhambi inakuja kwa nini?
Because you left God.
Kwa sababu ulimwacha Mungu tayari.
Because we are the sinful people.
Kwa sababu sisi tunayo asili ya dhambi.
If he left God, we can't help but to fall in inside of sin.
Kama tulimwacha Mungu basi tunabu.
When we read the Bible,
unapoisoma Biblia,
this is Jesus' parable.
Hii ni hadithi, medali ya
Yesu. Jesus said his parable with his own mouth.
Yes, alisema methali na mdomo wake mwenyewe.
What comes first?
Ni kitu gani kinatangulia?
Committing sin or leaving father?
Je, ni kutenda dhambi ama ni kumwacha baba?
Leaving father.
Kumwacha baba.
Right?
Sivyo?
The verse 13 says.
Mstari wa 13 unasema namna hivyo.
He left his father.
Aliacha babake.
And then he started to live
na kaanza kuishi maisha ya
sinful life.
Maisha ya dhambi.
Is that correct?
Je, ni ukweli?
Yeah, many people think that.
Watu wanafikiria namna hivi.
Oh, because I commit sin.
Au kwa sababu nimetenda dhambi.
That's why I have distance with God.
Hiyo ndio sababu nimejitenga na Mungu.
That's not true.
Huo si ukweli.
Because you left God.
Kwa sababu ulimwacha Mungu.
Because you think that you can do this.
Unafikiria kwamba unaweza kufanya jambo hilo.
Even though God, Jesus prepared lots of grace for you.
Ingawa Yesu amekuandalia neema kwa wingi.
Oh, but Lord, I can't do this.
Lakini Bwana anaweza kufanya mambo haya.
I can't keep the law.
Naweza kutunza sheria.
I can't do my own.
Naweza kufanya kivyangu.
I can't still be well.
Naweza kutumikia vizuri.
Because of their heart,
kwa sababu ya moyo wao,
they made people to leave God.
Watu wameacha Mungu.
What happened after you left God?
Kitu gani kinatendeka baada ya kumwacha Mungu?
When sin comes,
wakati dhambi inakuja,
there's no power you can overcome.
Kuna nguvu za kuishinda.
You know, I'll tell you one thing.
Nataka niwaambie jambo moja.
The principle of force.
Ya basi sharti moja ya uongo.
The principle of force of pulling.
Ya nguvu za kuburuta.
Okay, I'm here and Bimana Muksa, Bimana pastor is here.
Mimi niko hapa mchungaji Bimana pia kwa hapa.
Mimi, this is my secret.
I'll
tell you.
Nataka kuambia siri yangu.
Don't tell anybody else, okay?
Usimwambie mwingine yote yule, sawa?
I wait.
Mimi uzito wangu
100
kilo
105. Do you know how much Pastor Bimana weight?
Je, unajua mchungaji Bimana na uzito kiasi gani?
How much do you weigh?
68.
He's a 68.
Yeah, na uzito wa kilo 68.
I'm 105.
Mimi na kilo 105.
And he's 68.
Yeah, na kilo 68.
Okay?
Sawa.
Okay, watch.
Hebu muangalie.
Okay, I'm pulling.
Namburuta.
And Pastor Bimana, I'm pulling this way and Pastor Bimana is pulling this way.
Yeah, na buruta kuelekea huko na buruta upande mwingine.
Okay?
Sawa.
So before you do it.
Kabla tujafanya jambo hili.
Who do you think who's going to win?
Unaonaje nani atashinda?
Okay. If you think that I'm going to win, raise your hand.
Kama unaona mimi nitashinda inua mkono wako.
Okay. If you think that Pastor Bimana is going to win, raise your hand.
Kama unafikiri mchungaji atashinda inua mkono wako.
I think those people who raise their hand for Bimana is like you personally like him.
Basi wale wameinua mkono kwa ajili mchungaji Bimana wanampenda tu
kibinafsi. I'm 105 kilo and he's 68 kilo.
Mimi na kilo 105 yeye na kilo 68.
You want to see it?
Mnaona nataka kuona?
Okay, Pastor Bimana, are you ready?
Uko tayari? Ndio niko tayari.
1
Moja.
2
Mbili.
Yeah, Bimana, Pastor Bimana.
Mchungaji Bimana huyu.
It's really hard to pull 105 kilo.
Ni vigumu kwake kuburuta kilo 105.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
So when we pull each other,
ndio tunapoburudana kati yetu.
What happened?
Mambo gani yanatendeka?
Whoever moves,
yeyote anayesongea,
to the stronger force,
anaenda kwa upande wa nguvu.
Right?
Sivyo?
Right?
Sivyo?
So if we pull each other,
tunapoburudana kati yetu,
and eventually come to the stronger side,
mwishowe nahamia kwa upande ambao una nguvu zaidi.
Am I right?
Tunasema ukweli?
What about human and sin?
Na wanadamu na dhambi, je?
Who's stronger, you or sin?
Nani anaye nguvu, je ni wewe au ni dhambi?
You know,
mnajua?
I'll tell you one thing.
Nataka kuambia jambo moja.
There's no man who overcomes sin.
Hakuna mwanadamu anayeshinda dhambi.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
Only Jesus Christ can defeat sin.
Yesu tu peke yake anaweza kushinda dhambi.
But no man can win over the sin.
Lakini hakuna mwanadamu anaweza kuishinda dhambi.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
What if you and sin is pulling each other?
Wewe na dhambi mkiburutana kati yenu.
Can you overcome sin?
Je, unaweza kushinda dhambi?
Can you overcome temptation?
Unaweza kushinda majaribio ya dhambi?
Can you defeat sin without Jesus?
Unaweza kushinda dhambi bila Yesu?
It's impossible, isn't it?
Haiwezekani kwako, sivyo?
You have, if unless Jesus helps you,
Yesu asipokusaidia,
there is no man ever in this history of the humankind.
Hakuna mwanadamu kamwe katika historia ya wanadamu.
Defeat sin.
Ambaye anashinda dhambi.
You and sin is pulling each other.
Wakati wewe na dhambi mnaburutana.
And who will win?
Nani anashinda?
Whoever stronger.
Aliye na nguvu zaidi.
And every time you pull each other with sin.
Kila wakati unapoburudana na dhambi.
And sin is always that wins.
She dhambi na kushinda kila wakati.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
Yeah, but prodigal son.
Lakini mwana mpotevu.
Because he left his father.
Kwa sababu alimwacha babake.
Who father represents?
Ya huyu baba anawakilisha nani?
Who father represents?
Huyu baba anawakilisha nani?
The father represents our father God.
Baba anawakilisha baba wetu wa mbinguni Mungu.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
Because of people.
Kwa sababu ya watu.
In their heart.
Ndani ya mioyo yao.
Oh, I can do something.
Naweza kufanya jambo fulani.
I can do this.
Naweza kufanya haya.
I can do well my spiritual life.
Naweza kufanya maisha yangu ya rohoni vizuri.
I can keep the law.
Naweza kutunza sheria.
I can do everything well.
Naweza kufanya kila jambo vizuri.
With the trust in their heart.
Wanajiamini ndani ya mioyo yao.
Like the son in the Bible.
Kama huyu mwana katika Biblia.
They left God.
Waliacha Mungu.
When they leave God.
Wanapomwacha Mungu.
What happened? Sin comes to you. What happened? Can you defeat sin? Can you overcome temptation? There is no human in this world who can overcome sin. The Bible is so amazing because it's clearly telling us what's going to happen. The son left his father. The son left God. And the people who left God know what's coming? Sinful life. So the verse 13 it says, he consumed the father's wealth with a harlot. The Bible says he wasted his substance with the righteous living. You know, Biblia open describes sin in many different ways. And sometimes Bible describes a sin like a leprosy. You know what leprosy is? Yes?
Munajua.
Raise your hand if you ever seen leprosy. Oh, not many people, right? These days, medicine is very developed.
Yeah, squeezy dawa, madawa ya shaya endelea.
So there's not many lepers in this world.
Hakuna wakoma wengi hapa duniani.
You know, when I was like 8 years old, 7 years old.
Nilipokuwa na miaka saba, nane hivi.
My father is also a pastor.
Babangu pia ni mchungaji.
And he often preached the gospel in the leper colony.
Na mara nyingi alikuwa anahubiri injili katika vijiji vya wakoma.
Because leprosy is contagious disease.
Kwa sababu ukoma ni unaambukizana.
So if you have leprosy, you cannot stay with the regular people.
Wakati una ukoma huwezi kukaa na watu wa kawaida.
So every city there's a leper colony.
Hivyo katika kila mji kuna kijiji cha wakoma.
And all the lepers gather together and live by themselves. And I still remember my father went to preach the gospel in the leper colony. And sometimes he would take me and my sister. I still remember I followed my dad in the leper colony. And I saw many, many lepers. You know, lepers, it is a special characteristic. If you have leprosy, you have your nerve system dies. And you have no sense. No sense in your finger. So even though you put your hands on the fire, you cannot feel anything. I still remember when I went to the leper colony, a lot of people don't have their hands, don't have their legs. And I didn't know why that happened. But because they were burnt in the fire. But because, like regular people like us, we have sense, right? So when you touch something, it's very hot. And so what do we do? Oh, it's really hot.
Hey, moto hapa.
But those lepers, they don't have sense.
Lakini wakoma hawana hisia.
They have no feelings.
Hawana kuhisi.
So even though it's hot, they just leave their hands.
Ingawaje kuna moto hapo, wanaacha mkono wao hapo.
You know, when you cut something,
unapokata kitu fulani,
those ladies, right?
Kama
when
mama,
you cook something,
wanapopika.
And when you slice your finger, then you can feel, right? Oh, my finger!
Hey,
and then you don't like cut it through it, right? But those lepers, they don't have feelings. So when they cook, sometimes they chop off their finger. When they open the door, they don't know how hard they squeeze the doorknob. We squeeze the doorknob just good enough to turn the knob, right? But those lepers, they have no feeling in their hand. They just squeeze it as hard as they can, so sometimes they break their finger while they turn your doorknob.
mkono mlango kiufungua.
You know, Bible often describe leprosy is a sin.
Biblia inataja kwamba ukoma ni dhambi.
You know why leprosy is sin?
Unajua je ni kwa nini ukoma ni kama dhambi?
Because you cannot sense it.
Kwa sababu huwezi kuhisi.
Leper disease, leper cell, leper the germ cannot kill you.
Viini vya ukoma havikuui.
But people die by tetanus.
Lakini watu wanakufa kwa sababu ya ugonjwa wa tetanus.
Because they cut their fingers.
Sasa wanakata vidole vyao.
And they're infected. And inflamed. It's the same thing as our life.
Ni sawa pia na maisha yetu.
In what way?
Katika njia gani?
Because leprosy is not a deadly disease.
Kwa sababu ukoma si ugonjwa kuua.
Because of leprosy, you have no feeling.
Kwa sababu ya ukoma unakosa hisia.
You cannot sense anything.
Huwezi ukahisi chochote kile.
That's why it leads you to the death.
Kwa sababu ugonjwa unakuongoza mautini.
Sin is same thing.
Dhambi pia iko hivyo.
That's why Bible often describes sin as a leprosy.
Biblia inataja dhambi pia kama ukoma.
Why is it similar?
Kwa sababu gani haya mambo yako sawa?
Because you cannot sense God.
Kwa sababu huwezi kumhisi Mungu.
People sorry fell into the sin.
Watu wanatumbukia ndani ya dhambi.
And they left God.
Wanamwacha Mungu.
And they cannot sense God no more.
Hawawezi kumhisi Mungu tena maisha yao.
And that's why they fall into sin.
Kwa sababu wanatumbukia ndani ya dhambi.
And that's why they commit like such a terrible crime.
Kwa sababu wanazidi kutenda maovu makubwa.
And today I would like to talk about it.
Leo ningetaka niongee kuhusu jambo hili.
Because you have a heart.
Kwa sababu mlisikiliza.
You can do this.
Kwamba uwezo kufanya jambo hili.
Satan put an arrogant heart.
Shetani anaweka moyo wa kiburi ndani yetu.
Oh, I can do this by own.
Eh, naweza kufanya jambo hili kivyangu mwenyewe.
Oh, I can do a lot of good works.
Naweza kutenda mambo mengi mema.
Because of that,
kwa sababu ya jambo hilo,
he eventually left God.
Shetani anakufanya uache Mungu.
And when you leave God,
unapomwacha Mungu,
you fall inside of sin.
Unaingia unatumbukia ndani ya dhambi.
You know, Bible is so amazing.
Biblia ni ajabu.
Do you know what's coming to next?
Unajua ni baadaye ni mambo gani yanatendeka?
Let's read.
Hebu tukasome.
Verse 14.
Mstari wa 14.
When he had spent all, there arose a mighty famine in their land, and he began to be in want.
Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile yeye naye akaanza kuhitaji.
You know, Bible says,
Biblia inasema namna hivi.
He spent everything.
Alitumia vyote.
He wasted everything.
Alitapanya kila kitu.
And there also famine in that land.
Kunayo njaa pia katika nchi hiyo.
And what happened?
Mambo gani yanaendelea?
He didn't want.
Anatama, anahitaji.
You know, Satan
Shetani
always leads people's heart in that way.
Kila wakati anaongoza mioyo ya wanadamu jinsi hiyo.
Satan put an arrogant heart.
Shetani anaweka kiburi ndani ya moyo wetu.
Satan put a heart that you can do this.
Anakuwekea moyo kwamba unaweza kufanya jambo
fulani. Oh, I can do this.
Naweza kufanya vyema kivyangu.
There's no problem.
Hakuna shida.
And Satan put those kind of hearts.
Shetani anaweka mioyo na hiyo ndani yako.
Make sure you depart from God.
Anakufanya muache Mungu.
And make sure you fall inside of sin.
Kufanya utumbukie ndani ya dhambi.
And do you know what Satan does next?
Unajua Shetani anafanya namna gani baadaye?
Satan starts to condemn you.
Shetani anaanza kukuhukumu mwenyewe.
Hey.
Hey, wewe.
Hey, vimana.
Wewe vimana.
You committed sin.
Umetenda hii dhambi.
You committed sin.
Umetenda ile dhambi nyingine.
God's gonna hate you.
Yeah, Mungu atakuchukia.
God's not gonna love you.
Mungu atakupenda kama.
God's gonna put you in hellfire.
Mungu atakuweka, atakutumbukiza jehanamu ya moto.
God's gonna accept you.
Mungu atakukubali.
God's not gonna hear your prayer.
Mungu atasikia ombi lako.
You know the emptiness.
Na unakuwa katika utupu.
Pain,
uchungu,
suffering,
na mateso.
Coming to this son's heart.
Yanakuja ndani ya moyo mwana huyu.
Isn't it?
Just hivyo.
No, he had a lot of things.
Alikuwa na mambo na vitu vingi.
And he fell inside of sin.
Na akatumbukia ndani ya dhambi.
And then after you commit sin,
baada ya kutenda dhambi,
Satan always comes to your heart.
Kila wakati Shetani anakuja kwa moyo wako.
And give you suffer.
Anakutesa.
Hey, you commit sin.
Hey, umetenda dhambi.
How can you commit such a terrible sin?
Unaweza kutenda dhambi mbovu kiasi gani?
Are you expecting God's love you still?
Je, unategemea kwa Mungu atakupenda tena?
That's not gonna happen.
Mungu atakusaidia.
You only go to hell.
Utaenda tu jehanamu ya moto.
God's gonna accept you.
Mungu atakukubali.
That's not gonna hear your prayer.
Mungu atasikia ombi lako.
You have to go to hell.
Utaenda jehanamu wewe.
The only thing that is left for you is eternal damnation.
Kinachobaki kwako ni kuangamia tu milele.
You know, like the son.
Kama mwana huyu.
He was hungry.
Alikuwa na njaa.
He was in, because of the famine.
Kwa sababu ya hii njaa kubwa.
He was not able to feed himself.
Hakuweza kujilisha yeye mwenyewe.
Because he wasted everything, a sinful life.
Alikuwa ametamani kila kitu katika maisha ya dhambi.
And then now he's in want.
Sasa anahitaji.
Now he's in want.
Sasa anahitaji.
Oh, I need this.
Anahitaji kitu hiki.
I need happiness.
Anahitaji furaha.
I need comfort.
Anahitaji faraja.
You know, when I see the people,
ninapoona watu
not only in Kenya,
si hapa Kenya tu peke yake,
but also in the United States,
hata katika nchi ya America,
but also in Korea,
hata katika nchi ya Korea,
but also in Brazil,
hata katika nchi ya Brazil,
but also all of the world,
kote duniani,
I can see this kind of people. They fall inside of sin. They follow their own heart. They follow own desire. And now they want. And they are carrying big condemnation over their back. You know, this is very important. Today I'm
going
to make a very important thing. Look at this. And he was in want.
Alihitaji.
You know what happened next?
Najua mambo gani kanelea baadaye?
I'll tell you.
Nawaambia.
It says,
Nimesemekana hivi.
15.
Stari 15.
And he went and joined himself to a citizen of the country and be sent into his field to feed the swine.
Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile naye akampeleka shambani kwa kulisha nguruwe.
Okay, prodigal son.
Mwana mpotevu.
Let me talk about prodigal son first.
Hebu niongee kuhusu mwana mpotevu kwanza.
Prodigal son.
Huyu mwana mpotevu.
He wasted everything.
Alitapanya kila kitu.
With a sinful life.
Katika maisha ya uasherati.
Right?
Sivyo.
And then finally he's in want.
Na mwishowe anahitaji.
He's in need.
Anahitaji.
He wants to be changed.
Anataka badilike.
He doesn't want to receive curse.
Hataki kupokea laana.
What happened?
Mambo gani anatendeka?
What happened to next?
Mambo gani yalifuata?
He went to one of the people, one of the citizens of the country.
Alienda kwa mwenyeji mmoja wa nchi hiyo.
Oh, please help me.
Yeye nisaidie tafadhali.
Oh, I want food.
Nataka chakula.
Okay, you work for me.
Okay, nifanyie kazi.
Go to field.
Enda shambani.
And feed the swine.
Ukawalishe nguruwe.
You know?
Unajua?
No, why is this really important?
Ni kwa nini jambo hili la maana?
Because
kwa sababu
the prodigal son had a choice.
Mwana mpotevu hakuwa na chaguo.
He had a choice.
Alikuwa na chaguo.
What? It seems like he doesn't have choice.
Ah, nikana kwamba hana chaguo.
No.
La, sivyo.
Let me ask you a question.
Hebu nikakuulize swali.
Prodigal son,
huyu mwana mpotevu,
came,
alikuja,
wasted,
akatapanya mali,
hungry,
ako na njaa,
and he's in want.
Na anahitaji.
Why didn't he go back to his father's?
Mbona hakurudi katika nyumba ya babake?
Why didn't he go back to his father?
Mbona hakurudi katika nyumba ya babake?
This is very important.
Jambo hili ni muhimu kabisa.
I know you are thinking while you're listening.
Najua unafikiria mambo gani unaposikiliza.
Think about it.
Hebu fikiria mambo haya.
Why didn't he go back to his father?
Mbona hakurudi katika nyumba ya babake?
I'm sure all of you,
ninyi wote,
not everybody, but
si
many of
mtu,
you,
lakini wengi wenu,
are parents.
Ni wazazi.
Right?
Sivyo.
You are parents, you are father or you are mother.
Wewe ni baba au wewe ni mama.
I also father of three.
Mimi pia baba watoto watatu.
Pastor, remember how many kids we have?
Two.
Only two.
Mama na watoto wawili. Wawili tu peke yake, yes, two.
Only two.
And I watoto wawili.
Pastor, Iman has only two and I have three.
Ana watoto wawili, mimi nao watatu.
I wouldn't throw away my son,
nimtupe mbali mwanangu,
even though he did the same thing as the prodigal son.
Ingawaje alifanya mambo kama haya ya mwana mpotevu.
Pastor Imana, what do you think?
Mchungaji Imana, unaonaje?
You have son, right?
Naye mwana, yeah.
If he leaves you,
akikuacha,
with your money,
na hela yako,
and wasted,
na itapanye,
and came back,
na kurudie,
what are you gonna do?
I came out.
Take out gun, and psh.
Natukua bunduki unamfiatulia risasi.
You waste my money. I'm gonna kill you.
Mali yangu nitakuua.
No, right?
La sivyo.
You gonna do it?
No.
No. La. You might chastise him.
Weza umukaripie.
But still your son, right?
Lakini bado ni mwanako, sivyo?
So you accept him.
Hivyo unamkubali.
But why didn't he go to his father's house?
Lakini mbona hakurudi kwa nyumba ya babake?
Why did he go to one of the citizens' house and feed a swine?
Mbona kaenda kwa mwenyeji wa nchi nyingine kulisha nguruwe?
Isn't father's house better?
Je, nyumba yake, nyumba ya babake si bora?
But why, when was he in need,
hitaji,
when he was in want,
hitaji,
why didn't he go to his father's house?
Mbona kurudi katika nyumba ya babake?
This is really representing our spiritual life.
Jambo hili linaonyesha pia maisha yetu ya rohoni.
Everybody fell into sin.
Kila mtu akitumbukia ndani ya dhambi.
And the condemnation came.
Hukumu inakuja.
Your heart is in want.
Moyo wako unahitaji.
You want to be clean.
Unataka uwe msafi.
You want to be perfect before God.
Unataka uwe mkamilifu mbele ya Mungu.
And you also have two ways.
Unazo njia mbili pia.
I'll tell you why.
Nataka kuambia ni kwa nini.
I'll tell you why didn't he go to his father's house.
Nataka nikwambie ni kwa nini hakurudi kwa nyumba ya babake.
Why?
Kwa nini?
Because son didn't have faith to his father.
Kwa sababu huyu mwana hakuwa na imani ya kumwamini babake.
His son did not believe.
Huyu mwana hakuamini.
The father would accept him.
Kwamba baba atamkubali.
Oh, if I go to my father,
nikimwendea babangu.
Yeah, you learned a lot of lessons.
Umejifunza somo sasa.
But you are still my son.
Lakini bado wewe ni mwanangu.
Come.
Hebu kuja.
Come inside.
Kuja ndani.
The son did not believe that father would do that.
Mwana kuamini kwamba baba anaweza kumtendea mambo kama hayo.
If son knew the father would accept him,
kama mwana angejua kwamba Mungu baba atamkubali,
then he wouldn't stay in that place and feed the swine.
Hangeendelea kukaa hapo mahali na kulisha nguruwe.
But son did not believe the father is going to accept me.
Lakini mwana kuamini kwamba baba atamkubali.
So what came to son's heart?
Basi ni kitu gani ndani ya moyo kilipunguka?
I shouted to my father's face.
Nilipiga makelele mbele ya
baba. Father, I'm going to come back.
Baba nitarudi.
I'm going to come back with a big money.
Nitarudi.
When I come back, I'll buy you a nice car. When I come back with money, I'll buy you a big house. He boasted before his father. Now he lost everything. And then now, what's happening? He has to feed himself. Now he has no more money. So he has to feed himself. Oh, I boasted to my father so much. How can I go back to my father with empty hands? You know, how can I go back to my father with like this image? Oh, I cannot do this. I have to work. And I have to buy new clothes. Maybe I'm gonna buy the present for my father. I'm gonna be shameful. So I have to make up everything. Because he did not believe his father.
Then
no matter what kind of image does son have, the father will accept him. But son did not believe his father. And at the same time, son wanted to make over. That's the pig pen. Let me tell you about our spiritual life. Comparing this story. We come in sin, and we in want. You want to be clean. You want to be washed. You want to be sanctified. You want to be justified. You know what? Many people take. Because they cannot believe God. Yes, with their lips. Everybody says they believe in God. But in their heart, oh, because I commit such a terrible sin, how can I go to God? So now they want to make over their sin. They want to compensate the sin that they have committed. They try to do good things. Don't misunderstand me. I'm not telling them doing good things is bad. But many people, after they commit sin, just because they don't believe that God's going to accept no matter what, just because they don't believe God's going to accept no matter what kind of image, what kind of sin you have committed, they try to justify themselves. They try to clean. They try to do good things to make up their sin. You know what do we call it? You know what do we call that? We call it pig pen.
Read
Bible. This is not my words. But this came straight from the mouth of Jesus Christ. What happened? When son went to the pig pen, were you able to feed himself? No. Were you able to like clean himself? No. Were you able to make over all the things that he done? There's no way. The prodigal son went to pig pen. Because he was not able to believe his father. He thought, oh, my father's going to curse me. I commit such a lot of sins. My father's going to strike me. My father's going to kick me out of the house. My father's going to be very angry at me. Just because he did not believe his father's heart. What did he do? He tried to clean himself. He tried to compensate himself. He tried to make up all the sin that he had committed. That's our spiritual life. I'm not pointing my finger at you. Because not only us, but a lot of people in this world, they're going this way. Today, I want to tell you one important thing. What is it? You can never be clean in the pig pen. That's the law of pig pen. That's the law. That's the law of pig pen.
You'll never
be cleaned in pig pen.
Have
you ever been to pig pen? Yeah?
No.
When I was young, I often go to my uncle's house. On the side of his house, he raised a pig.
Oh,
smells so bad. Every time I pass by, smells so bad. They eat, they poo, they're sleeping, everything in one place. They're like rolling around. If you raise a pig, how can you be cleansed? You know what's the pig pen? You have to know. This is my message. And this is very important part. What is pig pen? Pig pen is not just a dirty place. Pig pen is not trusting God. Not believing God that he would accept no matter what kind of image you are. Not believing the God that he will accept you no matter what kind of sin or how many sins you have committed. You try to yourself. You try to make up the sin you committed. That's the pig pen. What is the pig pen is telling us? What is it? You never cleansed in the pig pen. Come on, it's a pig pen. It's one of the dirtiest places in the world. You know, God called pig pen.
Mungu amepita nyumba nguruwe.
In the Bible.
Katika Biblia.
What's a pig pen?
Nyumba nguruwe ni gani?
Not trusting the Lord.
Kukosa kumuamini Bwana.
Not trusting God.
Kukosa kumuamini Mungu.
They who would accept you.
Ambaye atakukubali.
He will forgive you.
Anakusamehe.
But try to cleanse yourself.
Lakini wajaribu kujisafisha
wewe mwenyewe. Try to overcome by yourself.
Kujaribu kushinda wewe mwenyewe.
Try to make up for yourself.
Kujaribu kujirekebisha mwenyewe.
That's the pig pen.
Hiyo ni nyumba ya nguruwe.
I'm not calling it, but God calls it pig pen.
Siiti hiyo mwenyewe bali Mungu anaita nyumba ya nguruwe.
Everyone,
wapendwa,
I'm sure you all understand what I'm trying to say.
Hakika kwamba ninyi mnaelewa naelezea jambo gani.
Don't just listen.
Msisikilize tu peke yake.
While you listen, Think about it.
Mnaposikiliza pia fikireni kuhusu jambo hili.
And compare it to your heart.
Na ulinganishe mambo haya na moyo wako.
Do you understand?
Je, mnaelewa?
Do you understand?
Je, mnaelewa?
And then reflect reflect the word upon your heart.
Utakafari neno la Mungu kuhusu moyo wako.
Yeah, maybe some people still in the sin.
Ah, labda watu wengine wanajisafisha dhambi.
Maybe some people in the pig pen.
Labda wengine wako katika nyumba ya nguruwe.
Everybody in this world are following and walking the same way.
Lakini kila mtu hapa duniani wanafuata njia tu moja.
That is why God wrote Luke chapter 15.
Ndio sababu Mungu akaandika Luka mlango 15.
You know, I want to bring peace in Kenya.
Nataka nilete amani nchini Kenya.
How can you have peace?
Tutaweza kuwa na amani namna gani?
First,
kwanza,
between you're seeking peace between people, before you're seeking the peace between people,
kabla utafuta amani kati ya watu,
you have to have peace with God first.
Lazima kwanza uwe na amani na Mungu.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
Is that right?
Je, ni ukweli?
If you don't have peace with God,
kama una amani kati yako na Mungu,
it's a meaningless and useless to have peace between people.
Haina maana na ni bure kuwa na amani kati ya wanadamu.
But when you have peace with God,
lakini ukiwa na amani na Mungu,
then what's going to happen?
Basi itakuwaje?
You'll have peace between people, between nations, between tribes.
Na amani kati yako na wenzako, kati ya nchi, kati ya watu wote wa dunia.
How can you have peace?
Unaweza kuwa na amani namna gani?
You have to return to Father's
house. Lazima urudi katika nyumba ya baba.
Stop staying in the pig pen.
Usizidi kukaa katika nyumba ya nguruwe.
Stop trying to correct yourself.
Usijaribu kujirekebisha wewe mwenyewe.
Don't misunderstand me.
Usikose kunielewa.
I'm not saying that doing good things is bad.
Sikwambi kwamba kutenda mema ni jambo libaya.
And stop trying to do good things to cover your sin.
Nasema kwamba kujaribu kutenda mema ufunike dhambi zako.
Stop correcting yourself.
Ukomeshe kujirekebisha mwenyewe. Hapo ni katika nyumba ya nguruwe.
In the pig pen,
katika nyumba ya nguruwe,
you're never cleansed.
Huwezi kuwa msafi kamwe.
You have to come to Father's house.
Lazima urudi katika nyumba ya baba.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
Please take this word.
Hebu kachukue hili neno langu.
And replay your heart upon this word.
Na mtakabari hili neno juu ya mioyo yenu.
And tomorrow morning,
na kesho asubuhi,
I will continue.
Nitazidi kuendelea.
The Luke chapter 15.
Na kitabu cha Luka mlango wa 15.
Thank you very much for listening.
Asante sana kwa kunisikiliza.
And let us pray.
Na tutaomba.
Dear Heavenly Father God,
Baba wa mbinguni utupendaye,
we thank you tonight.
Tunakushukuru jioni ya leo.
Even though it was rainy,
ingawaje kulikuwa kunanyesha.
Even though it was windy,
ingawaje upepo upo.
Even though it's cold,
ingawaje kuna baridi.
We thank you that you hold the cloud.
Lakini tunashukuru sababu umeshikilia wingu.
We thank you that you spoke through me.
Tunashukuru kwa sababu umenena kupitia mimi.
And we thank you that you reveal your heart before us.
Shukuru kwa sababu umejulisha moyo wako mbele yetu.
Father God, don't let us walk the path that prodigal son went.
Baba usituruhusu ifuate njia ambayo mtoto mpotevu aliyoiandama.
Dear Father God, tomorrow,
kesho,
we'll talk about Father's house.
Tutaongea kuhusu nyumba ya baba.
When we talk about this,
na tunapoongea kuhusu nyumba ya baba.
Father God, may you move us all to Father's house.
Mungu Baba, turudishe sisi wote katika nyumba ya baba.
In pig pen, there's only pain and suffering and hunger.
Katika nyumba ya nguruwe kuna uchungu, kuna mateso, kuna njaa tu peke yake.
But Father God, in Father's house, there's a merry, happy and food.
Lakini katika nyumba ya baba kuna shangwe, kuna furaha, kuna chakula.
Dear Father God, please end our life.
Baba, uweze kuyakomesha maisha
yetu. Without work.
Na kazi zetu.
And please open the way of grace.
Na utufungulie njia ya neema.
Father God, we ask you to bring peace to this country.
Mungu tunakuomba ulete amani katika nchi hii.
Father God, may you give the peace in every one of the people's heart who are sitting here.
Wapatie amani ndani ya mioyo hawa watu wote wako hapa.
We thank you for tonight.
Tunakushukuru jioni ya leo.
And I pray in the name of Jesus Christ.
Naomba katika jina la Yesu Kristo.
Amen.
Amen.
Thank you very much for listening.
Asanteni sana kukusikiliza.